Mama, 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 la mama.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Ends.
Are you mine?
Mola amenipa sauti nimbe, kuimbia wewe, I woman of my life, baby mama, nakupa mabawa, fly. Nani atadauta pinge, suri wako wewe, my material wife, una drama, ende kwa mwingine, why? Chama penskina kipime, uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine, kasitupa dilicha kuwa langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nile line, lips and mafuta na zena shine. Kuoza kongara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pani ya mabara, wapi fine. Joki toka out, toka new wine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutako sign. Wendo mama, 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 la mama. Wendo mama.
Namuona modo, naiona taswira ya dab, sioni nyodo. Nawona mpapaya, love nakota embe dodo. Nawona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi, ichi kicho kigumu. Ngepata wapi, mwanamke wa kudumu. Ajunge na wasafi, tusukume gurudumu. Na mnajua kasitake ya mambo ya kunyo sumu. Mama la mama, oh mama mia. Kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kusu mambo ya tango na vipamia. Nichakaze shori, nikanyage zoli. Kwangu kuwa mchaga, subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usimpandishe mori. Na ukinipa nyama, nitakapa nyama.
Fundi aki ya Mungu anajua aki ya nachosha. Loto zinapigia vila.
When that should have played, if the news not right, mom is tomorrow. We're done with music.
Natatoka ni kosha. Fundi aki ya Mungu anajua aki ya nachosha. Doto zinapiga bila kuonga. Ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogidogi. Fanya ka unapiga deki. Becky, give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana. Hey. The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Hey. Umogo magaribi, baby, Ayana.
Na kamaradi ya time chem kapoza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogidogi.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Becky give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline, Ayana. Na, na.
Hey.
Tez, the magic ends.
Sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye yani kila kona umetimia napenda manuka tokinukia ukinigusa ndo nazimia ye yani kama ndege na wanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae minawe uje nikubebe washangae uchungu wakazae tukicheza kuche kuchi na hotae minawe unagula pia wala unafido chuchuza kunito wa majicho hata uvegunia bado uko simpo unapendeza shepu sinia kiuno kijiko chumbani wanipa madiko diko kifungua koki ya nini mafuriko meniweza kuma baby te amu.
Sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye yani kila kona umetimia napenda manuka tokinukia ukinigusa ndo nazimia ye yani kama ndege na wanae tuogele na tupae kwenye kiota tukakae minawe uje nikubebe washangae uchungu wakazae tukicheza kuche kuchi na hotae minawe unagula pia wala unafido chuchuza kunito wa majicho hata uvegunia bado uko simpo unapendeza shepu sinia kiuno kijiko chumbani wanipa madiko diko kifungua koki ya nini mafuriko meniweza kuma baby te amu.
Sabes bem que tu és a única metade de mim, metade de mim. Mon amour, és isto aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata choco, choco, que eu me toco. A mamá sinta que me toma louco.
Sasa, utamu mahaba ndo naleta mama.
Wewe mimi,
Nina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda kwa wawili. Ama ni kesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baby.
Usiwe na shaka. Kama ntungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune.
Oh.
Nikune, nikune, nikune.
Oh.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Kuza sexy panky baby, hii sikitamina. Nane home quarantine tupige kambina. Lindo kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngati. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Mbaka kisikino nyongeze na mikono. Onja na dhea kibara. Kuku kenyeji utapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara mulete. Lakini pole pole nsijankilete. Tabia ya kwangu subti mama. Kisu bageti. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Anitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gay. Santana, Santana.
Sita.
Kitandani maji maja na pambana.
Sita.
Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kata mpiri kwiri, siko peshi. Na mupa mbiri mbiri, sina break.
Sina break.
Na kadundisha mwiri, kitenesi.
Kitenesi.
Kameni kiri kiri, mara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama.
Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Splata.
Sugua. Sugu, sugu.
Tan, tefenda pini pini ama kitoto. Kupepo chini chini ama kwa ngopo. Golisa bini bini ama kimako. Chengo mwilini, tini yoni boko.
Rock!
Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale.
Hey, dosalale.
Nakapa fishi kambale. Bidu bidua,
oh bidua,
bindu bindua,
oh
yani naka chimbu chimbua,
oh chimbua,
nambandika bandua, oh dada day, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Oh, sugua, 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 sugu, sugu, sugu,
mama we.
Sugua.
Wagwan my people, Silver Digital Lapa, and I'm representing Chappas. Nimetulia na DJ Mkali, DJ Atari, DJ Tezi, wape ngoma wakatike.
Moko. Wake up time lady, kabla kuja kucha my lady. Nice na daddy. Ukisimama kwa ukucha my lady. Na isi joto, sio joto, baridi, sio baridi. Na kuwa katoto, katoto, unafyo ni fariji. Hizo bingili, bingili, mpaka chini. Na kupa bingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli, la kijini.
Wendo nankosha. Wendo nankosha.
Ah,
ah. Wendo nankosha. mwendo na mkosha.
Bebe ni pete na kimoko kisheti, ninywe na chai wako sela kusema wanoko, ni pete iwe ni chai. Bila wena sisi nesininge nyeka sana, nataka ni kutoe baby Copacabana. Hila wena sisi unajuaga kwene kabana, nataka ni kutoe baby Izo bingili bingili mpaka chini, na kupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini.
DJ
Ajanita naitika kwa kimwiko kuzikunja kana ndita hiyo mlume shazimika macho nimeziba masikio pamba hiyo mlume nyonge tai watu tukale Dubai morali pandisha kama sai. Bele yo kitu sikatai, kabuma mulume nimedatai, katoto kame nikamatai, mulume nimedatai, katoto kame nikamatai. Sichomo, sichomo, sichomo we, sichomo, sichomo, sichomo we, sichomo, sichomo, sichomo we, sichomo, sichomo, yeah! Kuja kubeng kama taklasu weka wene story tuzimalizie gechumani ni kupeleke Miami kisha ni kufikisha Kilimani. Yes, mlume nyonge tai bata tukale Dubai morali pandisha kama sai mbele yo kitu sikatai kabum mlume nimedatai katoto kame nikamatai mlume nimedatai katoto kame nikamatai.
Yeah. kuku ya no go quick. You must give me that body. The way you put it down on me. Cause it's spiritual country. Double wala, my daddy body. Cause you wala, we this your body. And balance it up on me.
Balance it up.
Bring it close and balance it up on me. Come over here. Balance it up on me.
Balance it up.
Bring it close and balance it up on me.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Tigira para pam pam pam. Dona na chibu de.
I don't like
it. Oh yeah. Atunapenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it from me kuka mama. And buchutama kama inazama. Ni kupike chenga kwa dana dana. Tuwa funge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwa funge kele. Wana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hold? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. You better be my ride or die. Kabla ya kuhika jogo asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Chenga vidanga dana vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby mbu show me le kitu amekupa mama. Mbu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Them a care match me. Why you them walk up here get enough for me?
Yeah.
Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Na 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 na
chini.
Kata, 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 kata.
Vile dema na kata kata na katunika kisha waroge minda ichapa chapa twatwa tuka kijana Nairobi vlana waka waka macho inabidi fnike na nuti na kutakataka bakwanza lazima nibishe hodi tadhani mini meru vile vas na chana hey yo Jones naona squeeze umekwa mrasta sana nadhani utaniweza buda baska zana a devoted member kwele kanisa ya pasta nganga so kinyo hilo apantaka ni mari mnami bata na haga na kamjaka na kuna nsaka no jomalu neza kanpata yo nipate after party sindio wana run after kahaja beba minda mpita tu anatrak kutwakwa kitu tunona ni mshipa tu no disrespect me no jisizi choma picha boo but if you don't got a booty then samahani sister do blessing nazo tumesunda kwa kibenje staying out of trouble atutaki lala stenje isiguli mavado panutembe na kirende na hatu pendi maskando so seki mbali kamenje
hey yo Ross mina piga kiras red sun omi dimpos give me the glass I'm your promoter si watu nalipwa in cash the wonder sizi rusha rusha tukifika kwa bash
yeah. Kata 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 kata
mpaka chini
kata 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 kata
nyonga mpaka chini
kata 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 kata
hey mpaka chini
kata 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 kata
down low
napenda na vyo wine na vyo kata na vyo bend press your body back on me my girl and make we trend hard girl I want me but I you me I defend so pull up on me body rub it up and descend
me never have no side chick because you are the main cause everywhere me go the girl I follow like rain no need fi worry cause for you me ready insane let's turn on me dimples with another and name girl just chuck up the chain chuck up the chain chuck up the chain girl chuck up the chain girl chuck up the chain chuck up the chain chuck up the chain girl chuck 001 kata katika girl kata katika girl Kata, katika gal, kata My girl just kata, katika gal, kata Katika gal, kata, katika gal, kata My girl just kata, katika gal, kata Katika gal, kata, katika gal, kata My girl just kata, katika gal, kata Katika gal,
resana no me dimpos
Kata, 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 kata
Mpaka chini
Kata, 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 kata
Yonga mpaka chini
Kata, kata, kata
Ja 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 Hata kama nikiwa nguvu sina, kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislang na pawaya.
Jaja yo put jaja. Jaja yo put jaja.
No no no.
Jaja yo put jaja.
No no.
Jaja yo put jaja, baby. Jaja yo put jaja. Jaja yo put jaja. Jaja yo put jaja. Jaja yo put jaja, baby.
I hope you know say this is what say. Where you got it for back you they make me the quick quick quick. Baby, quick, quick, quick. Ah, come to back your ass. Nesse, nesse. Zamenda ni na rungu komredi. Kipepepe. Woo! Kipepepe.
Ooh, la, la, la.
Your body fine. Know me, you wine. You blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time. So please be nice. So make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh, la, la, la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kisla unapo wine.
Jaja yo put jaja. Jaja, you put the jaja.
No, 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 no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
From Mombasa, DJ Tez.
Now hear this.
Yeah, oh, oh. Yeah, she. Mola haina makosa, uyu kampa boda mwingine berosa. Futa subira ngoja Mungu aje kutosa. Fiti na na na, sigeuze changamoto. Maneno mwachia mi na na na, dawa ya moto ni moto. Oh na na na, wako wanasema konde atapotea. Konde atapotea. Jembe kati ya gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea. Mini nakula kwa jasho, nipatacho naridhika. Subiri kesho, oh oh, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie. Hey, I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya mzijui.
Wenzako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Isitoshe wao ni matajiri, mbuzijari wetu mia tuwa
pili. Sina gasifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawa
mwa. Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, bure utaji na kulati.
Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nena wambie, wambie.
From Mombasa, DJ Tez.
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tulisa akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama is, yeah. Two time, I put up my money. You, it's like a nigga, baby, you been made you. But you, you know I like it. You talk to when they shell ten big car. Me go, you know I like it. You talk a nigga, baby, you been made you. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Itaka nigo bebe ubebe chu. But you, you know I like it. Itaka tuendeshe utembeka. Migu, you know I like it. Itaka nigo bebe ubebe.
Mombasa, DJ Tez.
I've been waiting for you all day. Say you go look my face. Tell me where you did. Make a conda place.
I've been waiting.
Baby, no be me. When I call up, bitch, I shave it. I think they got to read me like this, so. Now you go cure my Chris.
Girl, if you want, I go cry your river.
I go cry you a river, oh, oh. Just to show you, just to show you. Your love give me if you want. I'll empty account, oh. I'll empty my account, oh. Just to show you, just to show you. Your love they make on your calendar.
Back to back, back. No be say I want to see your back, back. Oh yeah, ja, juju, ba, juju, back, back, back. Give me love, oh, give me love, oh. Back, oh, back, oh, back, back. No be say I want to see your back, back. Oh yeah, ja, juju, ba, juju, back, back, back. Give me love, oh, give me love, oh.
Girl, if you want, I go cry you a river. I go cry you a river, oh, oh. Just to show you, just to show you. Your love give me if you want. I'll empty account, oh. I'll empty my account, oh. Just to show you, just to show you.
Your love give me.
I've been waiting for you all day, 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 day. Tell me where you, day, 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 day.
Yo ni man sele we right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
She looks so surprised and I caught a picture yake ukutani. She said, oh my God, this is kinda love. Make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah, baby, I'm not done. Nam take care, nam fuwa viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your... Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Nam katia mitindo, nam kanyagia vishindo. Nani ngata kwenye shingo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sobi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa wabowet mana ghetto shali fix. Ni wewe tu, this TV on Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu, na kubanduwa kipimpo lafu ilo. La tari, lazima ndefte stimo ya ndum na vikari. Niwe mahari, nikupe extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Ipangelo siku pigi kimoko, itatu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Tumijeza mauzamu tu, leo na kugea utamuamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua, yes. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, minuka binua, yeah. Vandika vandua, yeah. Kama unavyo nijua, yes. Chubuka chubua, ukinipa na chukua, yeah. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili ni mle mpaka mpish. Sige upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubish. Mana waga na telezaga bila vilainish. Leo leo down, slow down. Leo, leo, but the chimbika is going down. Leo, chaga zikivunjika, we go down. Leo, leo, show kalisana, slow down. Yo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza utakuta gen tathari.
konde chopa kana umbali. Tutanza na kimoko cha wali, cha pili cha ajali, cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu, situmi buturu wala kidonge bu. Tagila wanalizombe juu, kauko periodi njo atatubonge tu. Ntakwekea ma movie tu kwa decoder, uko kishushie ma chips, mayai na soda. Grand Value, mababa viroba, njoto kaya quarantine, race kasha weka oda. Tumekatazo mabusu, mani rusu, mata nkutazame nusu, sasi choki. Kawoge ruksa vai, nuka kaa, ukshan lockdown, asi toki.
Baby, come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwa komeni shoot ni me dead. Usifanyi kama uja nisikia what I say. Taka ni kutest toka aim paka set. Okay, you know how we do do. Jua ni kupe somo tu kushule kavidudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo this. Na kama heje shindikana, tuache kukimbizana. Pindu wakada anadana, sijaza kupenda jana. Achana na uvijana, cause you my bae, the brown skin ni kutunze everyday, Achana na mambo ya mjini, you give me some more. Nafama wataki kukona na mimi ano. Ama unataka tuende wapi tuka konge roll. A special place yani wewe na mimi ano.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah.
Kamoyo kamuka choyo ila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai kweli. Don't shazama, usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya, usiurahai. Kwa hii, don't shakwama, unachotaka sikatai. Najua bado amini, haya yamekuwa. Aja siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
oh, na, na, na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mapenzi malofu na we, we shida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we,
oh mama.
Ni mimi na wewe, hizi pesa ntafute na we,
oh mama.
Nitafute na wewe, let me call you my idea. This love is real not ibandia. If I love you utakimbia, cause my love is real not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama uku kwetu. Hatuna maneno kukwetu,
yowe,
tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe,
akata moyo kangu mie,
nijipe,
nijipe,
nijipe, nijipe, nijipe.
Skin color and your hair is longer now. Now, cool, now, I'm okay.
Chaminadua I send Jacqueline Moyoni Bado Ewani Zuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send Jacqueline Moyoni Bado Ewani Zuzua. Chaminadua I send Jacqueline Moyoni Bado Ewani Zuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipendana, Kiromeo na Julia. I send a bane,
Senje. Hello, hello, hello.
Hello, hello, hello.
If you got to hear this song,
Senje, come on.
Somebody loves you.
Oh,
Senje. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it dey feel like magic. Oh no, the way you tell me I go day, and I know go fit to come another day. But though I go to call you my baby, now together we go there, we no go fade away. Why be saying that you dey my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, why be saying that you dey my mind? See you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away.
So make you call on me, call on me. Just say I go pull up on you. Just say I go what?
Call on me, call on me. You no say I go pull up for you. Yeah, yeah, you know, say I'm yeah, yeah, yeah. Now so we enter part two. Stepping at the place, everybody confused. Everything move, I like to smoke and booze, oh yeah, make you feel good. Oh, do, do. Now what you did, where you go day? And I don't go fit to come another day. But I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no, no. Why be saying that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run.